Paka, Gadu, Dream City.
Bubble, maybe.
There is a love.
I'm gonna tell you, motherfuckers.
Mekuja lei kuhaso sio tu kula jei. Nipo bado na kaza go hard every day. I'm so proud of him, do mana sipotei. Ukinipa beat na chana get out of my way. Wameshindwa nichafua, so many achana hasira. Kila kombe na chukua niche mkali kwanza, ongeza ndura. Nikichana na chalama wana nitamakamua. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila na babo nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigi hapo pame vimba. Ile papa na cheki stie kwa ni mimba. Na pigi ale kwa ni bingwa. I'm still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Word, okay. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Yeah, okay. So naringa, staki tu jinga ujinga.
Dar es Salaam, baby, I'm
here. Yeah, okay. So naringa. Yeah, kwa walo sema sitoweza, samifanya mara mbili. Waliona kana chesa sana beba the whole city. Kwa Mungu sikomba pesa tu, niliomba kili. Samona imempendeza, ananipa limadili. Nauliza nende wapi leo, nikale bata. Zabani likuwa naenda bosi, anapotaka sami. Ndo mjanja mbeshi, mtoto wa downtown. Nashika shishikiki, atapinja jikuna. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila na babo nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigi hapo pame vimba. Ile papa na cheki stie kwa ni mimba. Na pigi ale kwa ni bingwa. I'm still na ringa, staki tu jinga ujinga.
So na ringa, staki tu ujinga.